ninjaphoenix.com.
Ye kumbo na ye, shiri makasi ye, moninga ya Edi Ilanga, na Efra Fuiti, internae,
shiri nangana banziyo, shiri ya ye, ngai motema mozoki, li sola to solo la kinalito e tika di elembo, na motema mbo. Basanza ele kimiko le pusani, vacance silie. Basanza ele kimiko le pusani, lobio zongi interna. Yo matina pepo yo kei, mote metondi na mawango. Oh, adie, adie. Amour scolaire, adieu, adieu. Bozongi na ba photo, kosolo la mikanda. Oh, adieu, adieu. Amour scolaire, amour scolaire, adieu, adieu. Bozongi na ba photo, kosolo la mikanda.
Jean Thomas. Roi des bêtes. Wapi le grand Big John Co. A Begranga et Helicopi. Yoyo Baruti.
Yo matina pepo yo kei. Mote metoni na mawango. Oh, adieu, adieu. Amour scolaire. Amour scolaire. Adieu, adieu.
Dozongi na ba photo. Solola na mikanda.
Oh, adieu, adieu. Amour scolaire. Amour scolaire. Adieu, adieu.
Tozongi na ba photo. Solola na mikanda.
Comme des garçons. Dans Paris. Découvrez
Bolingo na yebi oke yo la misera ya mateya Kasi boka boni epe simpasi Eko mi boale na motema Amour scolaire, amour yabana Dotanga nina mikana, chérie je t'adore Tola tapete ya alliance Toko kutana kaka na bavaka seto yambana Nenge tome sana na lamule Toko senga kaka na baboti babenisa Nanda ya poto za la fiance Olingo na yebio keo la nizela ya mateya Kasibo kabwani efe simpasi ekoni Bwale na motema Amour scolaire, amour yabana Totanga nina mikanda, chérie je t'adore Tola tapete a alliance Toko kutana akaka, nababaka seto solola Nenge tome sana na lamule Toko senga akaka, nababoti babenisa Nana ampoto za la fiance Olingo na yedio keyo na nizela ya mateya Katibo kaboni efe sipasi Eko mi bwale na motema Amour scolaire, amour yabana Totanga nina mikanda, chérie je t'adore Tola tapete ya alliance
Desi makandila e, yengo
Bakulera kitoko De mangue, Maringa.
Phoenix.com.